makula ke yole kagona
basimba ogenze
eboli kolele kwange bide simisabyoka
basimba ogenze
manange kwaba omuze kutasima mulamu
basimba ogenze
ichoche chimala mwamanyi ne mubye kula byona
basimba ogenze
kwemba sogera mazima ompabula jagala kuwabula so si kutabula waliwe songe kute kumutima kanye yogerere sirina wakutuma wacho mulamu bamunyoma ne bakole birungi bamufebya nakufate ne bawana songa yaberanga wonga bamufuluga alina mukwano gwange musisi nakapira changa kali nerwe yagenda nalujukira luli chali naku naye chitu ebirungi tukola makula geyoleka guna
basimba ogenze
eboli kolele kwange bide simisabyoka
basimba ogenze
manange kwaba omuze kutasima mulamu
basimba ogenze
echo chechimala mwamanyi ne mubye nkola byona
basimba ogenze
Kwano guaba njukira kwa malaika Aba sima ngate basangika Ulimu nsona nyebiru njiba vyolika Na wevotu nange wentu noli watyo Imbira ya dunia bantu vesiwe watyo Na wevotu nange wentu noli watyo Nechisangika kusima mulamu Nebiru njitukula makula geyo lekaguna
Basima ogenze
Nebori kwelele kwange vile simisabyuka
Basima ogenze
Manange kwa haba Chimbala mamanyi ne mubye kula byona
basimba ogenze
Omoyo gwe kwanga lyafe kwetaga mwesala tusibe kubaliwo nga tuchalina kasera Okusima genze kumala bisera anti nebo musima bera yetabiwulira Nawe wotu nange wetu noli watyo Imbera ya dunia bantu beziwe batyo Nawe wotu nange wetu noli watyo
Basimba ogenze
Ebirungi tukola makula geyo lekaguna
Basimba ogenze
Neboli kolele kwange bide simisabyuka
Basimba ogenze
Manange kwaba omuze kutasima mulamu
Basimba ogenze
Echo chechimala mwamanyi ne mubye kula byona
Chimala mwamanyi ogenze
Ekudo zomukapalo zitumbe linnya josebo mala kugenda
Basimba ogenze
Nokumuyita omuyimbi omulungi kapero yamala kugenda
Basimba